olugendo lubula mu meto yetira ebintu bingi mama byetutomera era okufuna omuntu omutuufu tekiba kyangu okumwawula kubafere kati namufunye ndese bafala abatamanyi kye baagala bade bomuwa omutima akulekawona nayiza omulala kati nakamaze yadde kibanyize kuba namufunye omulungi ate nga sayizi yange teri kulanga mulala nkuwadde namulondo y'omutima gwange kakana tulufe amatwale gako totyanga wendi sembera wano tondekangawo teri kulanga mulala nkuwadde namulondo y'omutima gwange kakana tulufe amatwale gako totyanga wendi nawoleranga bagereseyo mukofuna noyagala yabatakwagala mutima negunuma munda bwentyo nisaba katonda mpe omulungi atalinumya yadde namufuna kati ndina emirembe bwenasabanga bwenafuna mama terikulanga mulala nkuwadde namulondo y'omutima gwange kakana tulofe amatwale gako totyanga wendi sembera wano tondekangawo terikulanga mulala nkuwadde namulondo y'omutima gwange kakana tulofe amatwale gako totyanga wendi sembera wano tondekangawo abe ofuna kibadogota kuba kitina zibatagaza etwagala nabalwana nnyo twawukane batifuba kusesa mutima denaiti towanika segolina wafuna kirabo si kyejo mwana gwe wampamba terikulanga kulala nkuwadde namulondo y'omutima gwange kakana tulofe amatwale gako totyanga wendi sembera wano tondekangawo terikulanga mulala nkuwadde namulondo y'omutima gwange kakana